was in a meeting once.
Remember where Shea Moody asked it.
When the speaker stood at the pulpit.
Bro, kasa etna asi na ohu enipa ko kese se ohwe nifa na ohwe benku.
Said thank you.
Na kasa midasi na kwachase. I bring you now, oh, Chevy.
You're a splendid sight to behold.
Moye, a different fat, a new. May what I kaya, I dear me kaya be brave.
I think back.
May dream, may tremor, may man to brim. And it visiting teacher by me fear. May dream, me mammy.
Candle.
I know a more dinkum. No, Oji, me papa, and more as a my best friend, or bro, Massy. Make I, Briar Fremis, me may bishop. Not ye were a ma wom crono my woo, a crona four. Make I, no mean if ye brony a
bray.
Ah, me mammy, and yet me ye and yant ye say, mammy. May Costrasa a crown for a war, ye warden. May the near my command. May who a rare be a no poultry, and as an cocoin, a jumidim, no old boy, and the medi a more a comma a crown for ye.
Each one would ask me to speak at her funeral. Or be
I be some semi makers I want a yes. Me kokasa omunye e yes no moye our train nine e do our train nine e do our train nine
my thoughts are tender
na e bi oha enti anyumrem mayira ho kakra ya komanso ani eje anyumre na e ko esro enyum de de na ye de shrine ani nsem ho aya keka nya Erade ehon hom wa ha me bom pai se ne mo se be ka me ho for bra minimum susu me de ayi kitwe bi ne be fi ase woni amaka kre bi ase se me awai fo bi eko baby bra mo di di anopa e wo mo fie lisa hwe om tokre mo no hu ni nan for mo wo sir odi niama wa hro esensen ho o ka se niama yi enfi ye lisa e ka se niama enfi am se ye nyen kun enim se ne hro niama na efi na ni kru join e ye din ebre bia o mu ni pe be bo e ye o mo ka se o ni e yi ne da kru bi o hwe Oshe niame sen o se John se se wo hu se ni ehor nioma e kwa ben so na fa tu mi su ya se ni ehor nioma o se na me ye mi nim ni ntia ai abe on wa se be won se me sori anopa ntam e ma me hohoro yen ntokwei ntia e ho ate
Tonight I'd like to share with
you. Adwen pese me nemo adwen dwen ne ma bi e fa se ne ehwe afoforo. Ye ehwe ntokra emu ate ana se ye di ankrofo ho atem obra ye ni nsem nyina. E den ye hu. Obra ye ehwe afoforo. Den aten ne ebu e fa ankrofo afoforo. Se na Yesu Kristo chance ye mu afoforo ten. I didn't know when you need that when you so now shen a dria at that when you so now shen ye da obi any so no can say dent in a obi she obi near my wall crow say a fee na on who crow nin to cry a fee
none of us is
perfect yen and I want me new obi I'll bet me a cassa no what to pet just say be And I'm a sin try one empono ye pese ye ka afofro ni ebu no ho nten
There's really no way we can
be anywhere ye be hu akomam ne wo anipa komam ana tebia anipa wom wo kwan a okasa nani ne oyeye ne yeka ne honsem eyi ni ne ediamai yen emu afofra ten emfie aduane na atwam ye frɛ me sɛ me meka adumienu ɛno ho and I said 12 apostles eyi Abraham sɛ atwam na sɛ abrɛ na me wɔ general priesthood committee ne bi mu nti yɛ frɛ me sɛ me ne wɔn a me wɔn okuo no mu mɛtena sɛnea ɛtɛ sɛ mɛtena meyi nso deɛ na ɔnim biara ɛte sɛ ɔtena na ɔtutututu n'ani sɛ ɔbɛnya baabi ate wɔanya baabi a ɔbɛtena wɔ tabernacle mu hɔ nanso yɛnyanko bi a na ɔwɔ general zoology board a na ɔte baabi a yɛde ama boardfoɔ no na ɔfrɛ me yere sɛ ɔmɛtena wɔ berɛ a ɔbea a ɔte no maame nnim sɛ na me yɛbɛfrɛ me sɛ menkɔka dumienu no nanso ɔhu me yere ahokyerɛ wɔ mu ma ɔfrɛ no ɛma no adwa na meye ani gye sɛ obi ama no adwa na ɔte na nkurɔfoɔ ka wɔ n'akyi ɛka sɛ obi ka sɛ ei ne bu afu sɛ obi ama no maame abɛtena obi a ɔnka wɔ mo ho no wabɛtena biara a ɔmo ɛte sɛ ɔmo tena ei yɛ ɔmo nko ara ɔmo biara ɛte sɛ ɔmo tena na ɛkwan bi a ni ho sɛ sɛ ne bufo nanso obi na ɛfrɛ nso ɔmɛtena nanso meedwendwen sɛ na maame ɔneɛ ɔdwen wɔ berɛ a ɔhu sɛ nea wabɛka wɔ mo ho yi ɛyɛ apɔsto foforɔ ne yere yɛni anitwa bi ma ɔ nanso ɛho hia sɛ yɛbɛbu afoforɔ ntɛn nso baabi nnipa bebree ɛhwɛ bino wɔn ntareɛ wɔ mo kɛseɛ ne ɔmɔyɛ ne ɛkɔ so atɛn mu ɛbi yɛtentem wɔ nhoma bi mu eyi ni nokware a ɔmɛfa saa nsɛm yi pɔtee ɔbaa bi a yɛfrɛ Mary Bartels a ɔte efi a ɛbɛn hospital anaa clinic ne fi ɛte efie soro na ɔhu nkurɔfoɔ atwa mu kɔ da koro ɔte papa bi a wanyi a wabɔ akɔkora ɛba ɛbɛhwɛ sɛ ɔbɛnya baabi atena anaa wada anadwo no ne ho nyinaa atwentwem na n'anim akyea kakra n'anim ayɛ kɔɔ na ɔso ɔhwehwɛ baabi atena afi awiaberɛ no na wanya mmoa bia na ɔka sɛ ebia m'anim sɛnea m'anim ɛte me dɔkta aka sɛ akyire bia ɔbɛtumi aboa me ma asesa nanso ɔka sɛ ɛmfa ne ho sɛ ɔbɛda ɔda mpɛn mu mpo na ɔne ne kasaeɛ borɔ ɔka sɛ ɔhu sɛ akokora yi ayɛ obi a n'akoma so na wɔ berɛ a ne nan no nyinaa yɛ ma no ɔka sɛ ɔntena agua no mu na ɔma ne baabi daeɛ anadwo no mary kunu ɔyɛ mpa foforɔ ɔhyehyɛ mpa ma ne kunu ɔberɛ ɔkɔda borɔ ɔkɔhwɛ owura no asɔre ma wɔabubu nneɛma ntama ɔdaa so ɔso ɔnedi na bi ɔba bɛfi akɔfa bus no ɔka sɛ ɔbɛtumi aba bio ɔberɛ a ɔbɛba na ɔse mɛtumi ada adwa mu ɛho hia sɛ mobɛyɛ nhyehyɛe foforɔ ma na ɔka sɛ mobɛtumi asan aba bia ɛmfie pii a ɔkɔɛ ɛkɔpɛ ayasa no ɔkɔ mary fie saa papa yi na ɔyɛ ɔpopofoɔ yɛ berɛ a ɔde nneɛma ɛfa mae mu berɛ ɔm na ɔdwe nea ɔkyerɛ anaasɛ obi a onua bi ɔte wɔ mo nkyɛn hɔ ɛka fa akokora bɛkyɛ na wo na woma a akokora a n'anim te sɛ yɛbɛda wo fie memane mama no ama yɛn ha wɔmɔ yɛn nuanom bi anya customers wɔ berɛ a ɔmo hu owura yɛ anim sanka onimore ya koma anka na dwen be sesa woni ya waka bra ore yi wu ye no me nyu onye bi e kasa no hwe onye no nhwen bi a wadue no hu fra bi a friend consent me no kan se ma me ni eyi a medue ne ma me hu se ne anka eyi be fe be ye no ohwe miti meji eyi akodua bebi wom ansana medua ewo me trom na me esre no kan se eyi awadi anka ebetumi eyi ne efe okay ora ora sana ne oti ni hunem dua na ebubu no no hu se nyankopon trom no sa obia hu bia hu hia sani eti ye sani enim aye kwa si ehwe nipa tibia na ye di bunitan ayade a enye kra nyankopon enhwe sani eti nemo ohwe akom da krobi ma maybe eka se ye bra ye tu ma maybe efren onhia ma meneda no we hu ni foni da na orange one penny o hu ye if you say o ma mene emu odua na oso wo ma bebre wo koi mu na odwin se anka obi apa bi wo ha onu betumi adi ko nanim nanso ma mi ene ye fre onye obi ana ne oye oye tiawa nanso na koma ene ne oye no na wo niame pi efa no ho esen nimfoni nesre ne need ne emfoni e fan ho anchre yeso obi a obi odo obi a nenim ebue no de nyankopon no pe se osum nyankopon ma anchre se mame etu ne ho si ho ma enkrofo na obo afoforo ne ntiawa mono emfoni no enche se na mami eti na mebisa se enkrofo ne ye ne ne omoye ene honhom ne ye ehu yen wo yen honam duama na mami a obu obiten en se mami a odbu na ten minyano ma munyina ayesunko mumu bia ayesunko mosun e mosin obia mo binim aware binim so tifi a mone moma e binim so eye adwuma binim ho a moma efifie binim so ho a monware maware so mo nima e binim so a mokrunma jamo mo so a moye ekrafo bebrenum eni kru mokra college degree e binim so nibi e binim ho a omtumi sentare pa e wo eso ebre ebinom nso nso wɔ ntare kakra bi a wɔhyɛ de te wɔn saa nsonsonyi ɛtumi ma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛbu afoforɔ nten ana Mother Teresa a na ɔyɛ ɔbea soronko wɔ India ɛtu ne ho si hɔ berɛ nyinaa na ɔka nokora yi sɛ sɛ wobɔ nkurɔfoɔ atɛn wonni kwan sɛ wobɛdɔ wɔn Yesu Kristo no ɛkyerɛ yɛn sɛ eyi ne memmra a mehyɛ mo sɛ monnɔ mo ho mo ho sɛnea me madɔ mo mebisɛ sɛ yɛbɛtumi adɔ yɛn ho anaa sɛnea yesu akyɛn sɛ yɛnyɛ sɛ yɛbu yɛn ho ntɛn na meka sɛ na Mother Teresa ka yɛntumi nnɔ yɛn ho apostle Saul ɛka sɛ ɛsɛ nneɛma ɛte sɛ yɛdi tɛkrɛma ɛbu nkurɔfoɔ nkɔɛsɛ sɛ yɛ bu amkurɔfo ten a na yɛn som ne ne yɛgye di nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ abotɔase ne aboa mmoa ɛhihim da ɛdeɛ ne mmoa mmoama homa no kyerɛ sɛ ɛho to si wɔ yɛ yesu kristo ɔdɔ mapa no lemonise no mu no morena kaa sɛ gye sɛ mowɔ ahoboa ahoto muntumi yentumi nyewo wo nyankopon nsem odoma pefi Christ no eh ne eh etua odo ene mo atembo say di nyewo ebe ma foforo ehu hia se ebe bo afoforo anadwen medwen ahotusi wo ne odo se ebe dwen afoforo ho ne yen womunye ye anyade ebubu na tan ne ede womfom suation odo a eya ho brasido medwen ne ebe ma ye dwen afoforo ho ne enya boasito ne abon yabom anye bia nse obi yare na se bibia to wo bo a ebinu ma ye mre ana woma fom yen. There is a serious need for the charity. Ewo hia se ebe nobae. Nobae ama fofra omo ni moa. Yebe bo omo a omo paaba. Yebo omo a omo enye ekwanhia. No cry nobae ane ayeye se yebe bo afofro ebrebia. Adoya ebe bo ame eti afofro. Anye hia se yebeka nsem efa nea aya afoforo ana ahokyerɛ mu wom America churchyɛne bi ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛ dwen nkurɔfoɔ ebi sɛ yɛboa afoforo ɛte sɛ Nyankopɔn adeɛ adɔeɛ sɛ yɛnya abɔterɛ ama obi a ɔbɛ fam ɛnte sɛ yɛnya abufoɔ abre nyina ne ehu sɛ afoforo nso ɛwɔ ɛsɛ yɛhu nipa sɛ ne ɛwɔ te nokorɛ mu ɛnte sɛ yɛhwɛ sɛ ne ɔmɔ te ɛnyɛ nneɛma a ɛbɛtumi ɛhu ɛsɛ yɛbɛtwe yɛn ho afi nneɛma a yɛbɛde afoforo bɛhyehyɛ ɛbeaɛ sɛ ɔmo ni bi anaso mɔɔ bi adɔeɛ ne Nyankopɔn ɔdɔ kɛseɛ Yesu Kristo dɔ kɛseɛ ɔde ma Mami bi ana otu kwan ekos ayie ahoro ema World Relief Society ni bi ane mami ka baby. Shirti eche visiting teachers omoko bosum bia afie mu bia na omoko ekosra. Edede obra okunafo ekai noko Relief Society no se Obebi kase. Bra. Betina yen chen. Akwa nhuro bebre mono. Munyina. Mujina. Adoye. Ebo enaymo. Bibia enfumsuwa ya hon. Enhwe unhi ase yebebu afofre tay. Ese yenya Yesu Kristo dekese. Ema afofre ye tukwany. Ewo abrabo mumi ye hu se ye nyina e bone ho moden so obe hu ne e den wa abrabo mu mumi ye mo ye ho moden se be boa ewo eyi se ye betu aho asi ho ama afofro ye odo kese aye de ma afofro Yesu Kristo do no kwai do no na ne owo saido yi emre die wie no ebe hye no ma ne beboa no Nyankopɔn ni se ahotusi we entwe muda momma Relief Society asem kan enka mo ho wo bibia mo ye mu enka mo kra nema mo susu nyina enyina botae yeso mede medo ema mo ne dwe hinuanom na me bom pa ema mo mo nyina enye nhyerenye mode wo Yesu Kristo dim amen.